Blog Talk Radio.
Shuti muteza matwi radita huka ivugira Washington DC tuje mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kwa gatatu turi tariki ya 18 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2022 muri kumwe nange Serge Ndayizeye nkaba ndi kumwe na Dr. Charles Kambanda akaba tuboneye umwanya wo kutugaragaza kuri uyu mugoroba. Dr. Kambanda, ubushize tuganira twaganiraga nyine ku rubanza rwa Paul Rusesabagina, urwo rubanza rero mukaba mukomeje kutubazaho ibintu byinshi cyane ni muri urwo rwego rero turi bwongeye tukaruganira kuri mugoroba tureba n'andi makuru ndatandukanye, nizera ko muza kunogera mu kiganiro cyacu cy'uyu mugoroba. Dr. Kambanda, muramu rakomeye, nagira ngo ntangire gusuhuza kandi nkungeza mu tuzo z'abaditahuka.
Yego, bana Sarge ndaho ndakomeye kandi nanjye ndabasuhuje, biranshimishije kuba tubonye umwanya tukaganira tukungurana ibitekerezo. Ndasuhuza abo mufatanyije, ndasuhuza abatumva, ndasuhuza abari butangiye ibitekerezo, bose ndabasuhuje.
Urakoze cyane Professor Kambanda. Nanahera, wenda last time tuganira twaganiriye ku kiganiro nyine aho watubwiraga ukubona kino kirego cy'umuryango wa Paul Rusesabagina batanze hano muri Washington. Urabyibuka yuko twibazaga tuti nibigera ku itariki ya 8 z'ukwa gatanu Leta y'u Rwanda ishubije bizagenda bite? Haciye imitarenze ibiri twumvise umuvugizi wa Leta mukuru arinda ari ku ijwi rya Amerika avuga ati abavoka bacu bazasubiza, nimutekane, hari igihe tuzitaba urukiko cyangwa tuzarwitaba, biba na ngombwa ko umuntu yarwivanamo. Ndagira ngo wenda mbanze mpere kuri komantere ya mukuru arinda uko yakiremo umunyamategeko. Abenshi baravuze bati ubutumwa bwa mukuru arinda ntibutanga icyizere ku kibazo twibazaga niba Kaga yarabonye iminiti cyangwa yarabonye ubudangarwa, ariko ni kuri komantere yuko mukuru arinda yitwaye muri iyo interview mbere yuko twinjira mu kiganiro cyacu.
Interview ntabwo nayibonye ubwabyo, ariko numvise comments kandi numvise n'ibyo wavuze. Birumvika sinzi niba mukuru arinda asobanukiwe civil procedure uko bigenda iyo umuntu ahamagajwe akaba served noneho akananirwa kwitaba. sinzi niba azi cyo bivuze kandi sinzi niba azi na ingaruka zo kwivana mu rubanza aramutse arwivanyemo sinzi niba abizi ariko yahagombye kuba abizi ntabondi mu bubiye bwe bande yo yavuze cyangwa kubyo numvise yavuga kubera ko ibyo nagiye numva abantu basubiramo ku maradiyo atandukanye kubyo yavuze biragaragara ko niba koko asobanukiwe n'amategeko still practice rules and practice and procedure then yavugaga n'imvugo ya politiki isanzwe ifite aho ibogamiye ntabwo yari discours y'amategeko
kuko niba afegewe kubona bikoze muri kiganiro na bagenzi banjye hari abandi bagiye baza kuri raditahuka ubundi leta y'u Rwanda turayizi mu bwishongozi bwayo iyo uzi ko ifite dire yakoze iza yivuga imyato iza yikubita mu gatuza nyine nk'uko tubimenyereye igaragaza yuko bawininze kese ariko ahangaha wumvaga atari sure atazi outcome y'iki kirego cyatanzwe ko twe twibazaga niba immunité présidentielle izatangwa cyangwa itazatangwa nanone twibazaga tariki ya munani z'ukwa gatanu nagira ngo wenda ngaruka hanga gato ngubaze kubera iki tariki ya munani y'ukwa gatanu yari importa cyane kuri iki kirego tariki ya munani y'ukwa gatanu yari umunsi ukomeye muri kino kirego
ya no munsi urukiko rwatanze umunsi ntarengwa rwo gusubiza kubera ko bagaragaje ko bamaze gusavinga neza oregwa nta kindi gisigaye igisigaye no gutangira urubanza so iyo batita ba mu minsi urukiko rwatanze haba possibility yo kuba akora motion basobanuye impamvu zidasanzwe zatumye zishobora gutuma umuntu watitaba ibi wavuga nka uburwaye niba umuntu yari muri koma ku munsi bamuhaye gusubiza ukarangira ari muri koma urabyumva ko izo ni impamvu zidasanzwe umwavoka ashobora gutanga ku mukiriya we basobanura impamvu atitabye ku munsi atatanze igisubizo ku munsi yahawe wari umunsi ukomeye bagombaga gusubiza sino bakabiryozwa cyangwa n'urubanza rugakomeza batabitayeho
none Professor Kambanda reka noneho twinjire inyuma ya tariki y'ukwezi tariki ya munani nyuma ya tariki ya munani z'ukwa gatanu kuko niho twari dutegereje kandi nzi neza yuko wenda wabibonye ariko njyewe mfite amahirwe mfite privilege wenda yo kubona motion to dismiss ya leta y'u Rwanda byo twakwita mu kinyarwanda icyo bita icyifuzo cyo kwirukana kino kirego Dr. Kambanda bivuze iki icyifuzo cyo kwirukana ikirego mu rukiko icyo bita motion to dismiss
icyo abavoka ba Kagame bakoze batangije fondasiyo yo gutinza urubanza kugira ngo barye amafaranga erega bwana sarije hano ukuntu tuburana abavoka ni nayo mpamvu New York bigora cyane kubona license yo kuburanira muri New York batanga ibizamini bikomeye kandi byinshi nayo mpamvu ubona n'abavoka mu zindi states baba bashaka kuza hano kwaburanira ariko birabagora cyane kuba nayo mpamvu tujye tuvuga ati New York bar niyo bar eri prestigious ku isi kurusha izindi kubera ko hari amafaranga menshi mu kuburana nyirango ni umugabo wa mbere kwinjiza amafaranga kubera ko Amerika muri rusange ni igihugu cyo kuburana cya kandi New York yo ifite umwihariko kubera business zose hafi ya zose zifitanye isano na New York so New York kandi n'ibirego mpuzamahanga byinshi urabona dufite na n'imiryango mpuzamahanga ikora mediation hano byose bijyamo abanyamategeko so hano abanyamategeko hano dufite ubukoryo twinshi okuriya amafaranga y'abakiriya muri za miliyo. So yobonye omukiriya nkoriya kwanza otazi udafite n'abantu bamugire nama wowe nk'umwavuka icyo ukora no kumurya amafaranga no gutangiza za strategy ashobora kugwa kubera ko ubo muhafatiye buri cyomwero barishura buri cyomwero kandi ntawa ari cyo twita retainer fee na amafaranga umuntu umukiriya ashira kuri konti yawe mbere yuko utangira kuburana wowe ukagenda yakura kuri konti yawe wehemba buriya ntabwo tujya twewe ntabwo tujya dukorera amadeni umukiriya ashira amafaranga akubwiye nk'akagame bashobora kuba bamusabye ati shira miliyo eshatu kuri konti yacu cyarimwe none kuri izo miliyo eshatu niwo tuzaba dukura amafaranga wewe tukakuwa invoice tukubwira ati iki cyumweru twakoze kuri kesi yawe amasaha mirongo ingahe kuri kesi yawe muri iki cyumweru kandi buri saha watwishyuraga ibihumbi bitanu ibihumbi bitatu ibintu bimeze gutyo noneho ukagenda umuha ati kuva saa mbiri kugeza saa tatu kugeza saa tano ku munsi wa mbere w'iki cyumweru nakoze ubushakashatsi kuri kesi yawe ukamwongera wati kubera isaha yacu na minota mirongo ine tubara iminota mirongo ine niyo saha noneho ukamubwira ati kuva saa sita kugeza saa saba nakoze kuri kesi yawe kubera ko twavuganye kuri telefone nawe cyangwa na agent yawe cyangwa n'umuntu nashaka ko ansobanurira kesi yawe nayo ukamubwira yamukubita ukamubwira ati kuva ku website n'iki nakoze kuri ibi n'ibi so icyumweru ukaba umukubise fagitire y'ibihumbi nka magana ushobora no kumukubita ijana kesi nk'iriya kubera agombye kwishyura n'amafaranga yo kodesha chambers zawe abasosiyete se wohemba ayo ni amafaranga menshi cyane fagitire umukubita ku kwezi so noneho rero abavoka ba Kagame barenze fondasiyo yo gutinza urubanza kugira ngo barye amafaranga ya Kagame uti gute urabona ngira ngo nawe igisubizo cyabo wakibonye kwanza berinze kugira icyo bavuga kuri Kagame n'abariya abantu kubyo baregwa bo bakibanda ku gihugu baravuga u Rwanda leta y'u Rwanda state bivuze iki bivuze ko abagabo barabizi okay kwanza uko babivuze kiriya gihe nibatabona immunity which is igikorwa cya politiki nibatabona Biden atabahaye immunity uko yayibahaye kuri ruriya rubanza rwa mbere rwa madamu Habyarimana bizabagora cyane kandi nako urabibona ko ariko bitangiye aba bantu bahise bashyiramo ubusabe ngo ikirego cyirukanwe ngo kubera ko u Rwanda ni igihugu cyigenga kidashobora kuburanishwa n'ikindi gihugu iyo niyo argument yabo ariko mu iyo principe turayizera hari muri customary international law icyo twita state immunity cyangwa state and government official immunity self government official immunity eva muri customary law international law ariko none wo you argument uretse no kuvuga ngo ntabwo ikora sense ikomeye cyane muri iyo case ya Rusabagina cyangwa muri America muri legal system ya America yewe no muri rusange ntabikora case kubera ko ntabikora sense nta kintu ntabwo byumvikana ukoresha iyo argument kubera ko n'iyo argument ko igihugu kigenga ntabwo kiburanishwa n'ikindi gihugu aje generali muri customary law iyo ni principe ariko hari exception icyo twita theory ya act of the state ibikorwa bya leta iyo immunity eri aplike ku gihugu mu gihe igihugu cyakoraga ibikorwa bikorwa n'igihugu gusa iyo bivuye mu tuvuge igihugu iyo gikoze ubucuruzi kubera ubucuruzi bukorwa n'abantu bari private ariko iyo igihugu gikoze contract na kambanda atuvuge leta ekoze kontwa yoko kambanda ai supplying aiha ebitabo lete kamwambula eyo kontwa tukabaswa nice nyi hano nyi waranye na leta ya Kigali nshobora kulega leta ya Kigali hano
ya
yeah. Kwejeria state act kubera ko area state area state na beri aplike kubera ko icyo gihe igihugu cyari kiri gukora ebyo abantu cyari kiri presence private people
ubwo niba twumvikana neza cyatukambanda urimo ravuga hariya bavuga ngo amategeko y'ubudahangarwa bw'amahanga yigenga cyangwa agenga ibikorwa by'ubucuruzi niyubahirizwa ubwo naribaga nsemura mu Kinyarwanda kuba dukurikiye kuko biri mu Cyongereza barimo barashingira hariya bavuga bati ibintu hari mwa imanza bagiye batangamo nka reference zirebana bakoze
yes.
Pardon niho urimo kuvuga
yes and yani kubabwira muri rusange yes. Iyo argument yabo rese kutinza urubanza ntacyo ashobora kugeraho kubera ko hari ibyo bintu byo bucuruzi ntabo iyo leta kozo bucuruzi habe shobora gusaba area nini kwa ni customary international law iyo leta eregwa obwicyanye iyo leta eregwa obwicyanye ntabo yishobora gukoresha iyo immunity tuvuge baze hano barashikambanda bigaragara ko abantu barashikambanda bari batumwe n'ubuyobozi bwa Kigali cyangwa bwa leta ntabo bashobora kuvuga ngo ni igikorwa cya state oya oh, yeah. Ekyo ntabwo bishoboka so no muri rusange muri international customary law hari exception kandi iyo kesi yabisaba jina ejya neza muri za exception awo leta edashobora kuvuga ngo ifite ubudahangarwa kubera ko ngusimuka burya hari icyo twita long arm of the state akaboko kare k'igihugu mu mategeko no kuvuga ngo iyo okoze contract oli kule for example oli mu Rwanda njewe omwe muri party nkaba nyisinyiye hano nokuvuga ngo iyo leta iyo contract biba bimeze nkaho mwaze hano tukayikorera hano ibibazo byose bituruka muri iyo contract bishobora kubiregera hano urukiko rw'abantu ruba bifiteho jurisdiction muri iyo kesi ya Rusaragina urabibona ko kwanza state y'u Rwanda igihugu cy'u Rwanda cyakoze icyaha ubwicyanye mu gihugu kiri sovereign kandi nta gihugu cyemerewe kugenda kuvogera ikiri gihugu n'ukuvuga ngo mu gihe bapangaga bakanavuga na Rusaragina bo bazi neza ko ibyo bashaka ni ukumutsimukana ni ukuvuga ngo icyaha bagitangiriye hano muri Amerika ni ukumuvana hano bamujyana Dubai bazi neza ko bagiye kumukidnapinga ni ukuvuga ngo igikorwa cyo kidnapinga Rusaragina cyakorewe hano
igikorwa nyirizina cyatangiriye muri state hano
aha ni ukuvuga ngo state y'u Rwanda yaje hano ikavayoretinga ubudahangarwa cyangwa territorial integrity ya Amerika nuvuga ngo Amerika ntabeshobora kwihanganira ikindi gihugu kikuza kikavogera territorial integrity y'igihugu cyabo so no muri rusange nuko bimeze ariko no I mean iyo argument habari nziza muri rusange none ubu tujye muri specifically muri amategeko ya Amerika Amerika yo ahubu yo iranabijya kubera ko state immunity na state official immunity by'ibihugu foreign countries ntabo etangwa n'urukiko etangwa na Biden n'igikorwa cya politiki kubera ko urukiko ni amu ya judiciary kandi nta amu yindi ya Amerika yemerewe gukora diplomacy kuri colonizing ubudahangarwa bw'ikindi gihugu ni igikorwa cya politiki gikorwa na perezida we gusa kubera ko niwe gusa ukora diplomacy So kugenda none gusaba urukiko ngo berukane icyo kirego kubera ngo bafite budahangarwa no kuyoba ibyo bari kubisaba Biden cyangwa bagerageje kubisaba Biden yakabivima none bagiye kuboroga imbere y'umucyamanza kandi bidashoboka umucyamanza ntabwo afite ubu bubasha kandi ibyaha baregwa ni ibyaha bya bindi n'ubundi bisanzwe muri customary law biri exceptional kuri state immunity. So awo niwo obonya sasa hivi awo kugira ngo basubize ikirego substantively bagiye muri nini reka nkwe kugira ngo abantu abatumva basobanukirwe iyo mosi yo kuyirangiza bizatwara umwaka.
Uyu serious?
Yes. Iyo mosi yo kugira ngo irangire reka nkubwire impamvu ubundi muri federal rules njewe in practice amategeko muri federal government muri federal courts ndazikora federal court yanjye edaje sasa muri federal courts amategeko ya federal courts kubera hari imanza nyinshi cyane haba imanza nyinshi cyane motion yo okoze motion urundi ruhande ari urasubiza motion yo rumaze gusubiza umucyamanza asomeza motion imotion yawe bakareba n'igisubizo cy'urundi ruhande umucyamanza agafatiye icyemezo ariko ibyo biba igihe nta ruhande rwasabye umucyamanza ngo arwe watakambiye umucyamanza ngo abemerere hejuru yo kuba bakoze iyo motion ngo bagende banavuge batange oro argument ya mosio abavuka ba Kagame basabye urukiko ngo turatakambye kubera ko mushobora kuba mutumva neza ibyo turi kuvuga mutwemerere tuzajya imbere yanyu tubibasobanurire mu magambo
nicyo bivuze urebye muri iyi mosio yabo.
Yes, nicyo bivuze baravuga ati turabatakambiye ibyo twanditse ntabwo byumvikana turabasabye ko mutazafata icyemezo kugira mutuhamagaje ngo tubasobanure mu magambo nicyo bivuze nicyo basabye urukiko. Sasa hejuru kubera iyo umucyamanza iyo afite iyo nini biya bisanzwe ati ndasoma motion ngasoma n'ibisubizo none ngatanga icyemezo nuko ngo ashobora no kubisomera mu rugo ewe arutse agafata icyemezo akacyanditse cyangwa akagifata ari muri office yanakora n'ibindi iyo niyo rationale yo gushaka ko umucyamanza afata icyemezo yo bumaze kwandika argument zanyu bamurangije ariko bo babyanze basabye ko umucyamanza agombye kubatumiza ngo bagende bakore oro argument. Ibyo bivuze ko kugira ngo umucyamanza kwanze umucyamanza agombye gusoma iyo motion akanasoma ibyo bariya basubizi yewe bariya ibyo basubizi bariya bafite okay hagati kuva kuri ku munsi bashyizeho iyo motion bariya
tariki ya 9 z'ukwa 5.
Yes, bariya bafite iminsi 20
yo gusubiza uravuga igihande cya rusesa bageni.
Aha. None bamaze banze gusubiza uruhande rwa Kagame nabwo rushobora gushyira mu opposition nanone kuyo basubize nanone uyo ruhande rwo rukongera rugakora mu rugashyiramo inyandiko yayo nukuvuga ngo ibyo guherekanya ibisubizo bishobora gufata amezi 6. None ubone ko ubusasa ikirego kifite amapaje ngirango 48 niba atari 90.
Ikirego cya ikirego abavoka basezeranye na gifite amapaje 71.3.
Aha. None
ufite amapaje 39.
Aha. ariko turi uri kubara izo ntabo uri kureba exhibits
nako nabikire
no kuvuga ngo exhibits ziri ku rubanza rwa rusesa bagina zishobora kuba ziri zo zirenze n'amapaje y'urubanza nyirizina na exhibits ziri kuri iyo nini response yabo nazo ni nyinshi mukamanza agombye kubisoma noneho tuvuze ameza atandatu b'exchanginga ebisubizo omukyamaza nawe afate nka amezi atatu abisoma byose yabaza abamukubise noneho ajye kuri kalenda bashakishe igihe omukyamaza yazaboneka kugira ngo akore oral argument ibyo nabyo bitwara igihe kirekire nanone nyuma ya oral argument omukyamaza afite amezi iminsi mirongo itandatu ijana makumyabiri
amezi ane
gutanga ruling ye ni ukuvuga ngo tuzaba turi kuvuga umwaka utaha urangira ibintu bishobora kugira mu mwaka utaha around this time mu mwaka utaha so ariko hagati aho bo bazaba arya amafaranga y'akagano buri munsi azaba muha fatima noneho umucyamaza aruringa ati oya nta budahangarwa bw'igihugu bazakora gute bazasubirayo kuza noneho kweregura kuri kiriya kirego cya sampasi 78 basubize nabyo icyo bazakora icyo uko mbabona bazaza bavuga ngo ikirego ntabwo gisobanutse neza dusaba particulars
ibyo bisobanuye iki
gusaba particulars ni ukuvuga ngo uba uri kuvuga ngo ikirego cyanyu ntabwo iyo umuntu wagisomeye gutya ntabacyumva neza gikeneye ibindi bisobanuro none weyo nayo gusaba particulars nabyo ni motion nayo ifatwa undi mwaka urayumva so bo bazanye iyo nini yo kurya amafaranga ya Kagame kandi bazayajya ariko nanone ikintu kiri interesting muri ibi bintu byose abavoka bahagarariye Kagame umwavoka wa Kagame ni Oria Prosperi wakozeshana muri ICTR buriya abantu baburaniye muri ICTR bahuye n'akaga ko kubakubirana kandi uyu mugabo Prosper ni wari ambasada udasanzwe muri mu rukiko rwa Arusha yahembwaga na Kagame Kagame yamukura putinze byatayi twarabivuze kenshi none uyegaragaje niwe mwavuka wa Kagame tekereza umuntu bakoresheje muri Arusha mu manza za Arusha gukubirana abanyarwanda kubera yari afite ingufu za politiki zidasanzwe niwe Kagame yazanye kuburana urubanza tekereza iyo conflict of interest
ntaguciye mu ijambo wanyemerera gato wenda nkagira ibyo mbwira abantu kuko yirebye ukuru motion to dismiss iteye batangirira nyine ku mpamvu iri buriro bakavuga ku itemba bwoko ryo mu Rwanda kubera ko no bahere kuri jenoside yo mu Rwanda nkaho bayiye bajya kuri kwivuka rya FLN cyangwa ko yazamutse bajya kuri guverinoma y'u Rwanda ikora iperereza kuri FLN bajya ku rubanza rwa Rusesa bagena nuko yakatiwe bajya ku rubanza nyirizina binjira mu itemba bwoko ryo mu Rwanda ndagira ngo wende mpagarike naho wahita ubona ko from the beginning yo kwisobanura bashatse kumvikana ikintu cya jenoside na FLN cyangwa ideoloji ya FLN cyane Dr. Kambanda
oya kiriya kintu nakubwiye ngo ikintu banditse iki gisubizo giteye iseseme ntabwo bishobora kuba uzi amategeko kugira ngo kibone reka nkubwiye neba argument yabo ariko urwanda rufite immunity eh none wo bari gusobanura ikirego substantive kubera iki urabyumva urivuga yo buze mu rwanda rufite immunity ntabwo rwombe kuregwa ibi byaha ukana bawerengagize ntabo wasubije kuri ntabwo wasubije kuri kubirego barega Kagame muri kiriya kirego n'abari abagabo bandi none wo ugiye gute mu kuburana ikirego nyirizina ni ukuvuga ngo batinye gutanga motion ya page emwe cyangwa cye cya page kubera ntabwo bafite ibyo bashobora kuvuga bakagenda bakubagana ngo bashire ikintu hamwe uri kuburana ngo igihugu gifite immunity none wo kuki uri ku defender ku birego substantively
aho hano rakomenda kugira ngo watinde rwose wasobanura impamvu bari bakwiye kubasobanura
no bujura bari abagabo aba bantu reka nkuwe ikindi kintu kiri interesting iyo firm iyo law firm eri kuri prezida Kagame ni nayo duhanganye nayo mu rubanza rwa Benito Ruisho na ambasada Gasana
akoresha kampanyi imwe
iyi ni kampanyi imwe murezo ukuntu bari abantu abanyishije bangiye Kigali ebutare kera niyo bavugaga ngo kubaga umuntu nta kinya Kagame baramubaga nta kinya
kubaga umuntu nta kinya muteye
ye nta kinya muteye Kagame baramubaga nta kinya kubera iki aba bavuka ba Kagame barabizi ati mu rubanza rwe rwa New York duhanganyemo nabo birahagije kugaragaza ko Kagame ariwe uri inyuma y'ikirego kubera ko twabatsinze muri krimino twabatsinze muri Interpol hose konkluzio zabo zose ziravuga ati uru ni urubanza rwa politiki noneho kubaga Kagame nta kinya aba bavuka bashaka kuri amafaranga ya Kagame barabizi ko kugenda bakajya mu rubanza rwa Kagame ahandi hantu kandi hariho baburana hano ubwabyo birahagije gukora connection y'uru rubanza tuburana na Kagame birahagije ntabwo keneye n'ibindi bintu bisobanuro birahagije eske muri mwaburaniye uyo mukobwa muri New York rubanza bagasana mwamburaniye gute uyo mukobwa afite amafaranga angahe ashobora guhemba aba bavuka bahenze kuri icyo ni cya mbere cya kabiri eske ni umukobwa warangiye Kagame aba avoka cyangwa ni Kagame warangiye umukobwa aba avoka
ubwo uravuga uribaza aho bihurira kuba Kagame no muri kese rusesabagina akoresha DM company
yes
okay
ejo ndakubira tuvuge nibashaka ko tujyana bajyana tukomeza na uru rubanza muri jure abantu bo muri jure ibyo nibo bazo bazebaza you know si ariko kweri uyo mugabo yari wari ambasada wa Kagame Kagame mugabo yahunze Kagame nyuma akajya kumuhimbira ibirego abantu bo muri criminal case muri attorney's office barabyemeje district attorney ubushinjacyaha barabyemeje ati n'icyaha ibintu bya politiki Interpol nayo ikabyemeza ko iki cyaha cya rape ni icyaha cya politiki noneho mugiye kubaga Kagame nta kinya mumaze kumurya amafaranga mu rubanza rwa New York muramanuse mugiye kumurya amafaranga mu rubanza rwa Washington byebura iyo bavuga bati atlistika dushake kampani yaba avoka eri hafi yacu benshuti zacu tubayite kiraka bazaduweho makeya ariko bwo kubera ko babaga nta kinya bagiye bamanuse mu rundi rubanza urubara babonye ko uru rwa New York rwabananiye rwarangiye nyine bagiye nk'ibisiga babonye ahari inyama zindi kaga birababaje cyane kukuntu abantu barya amafaranga kaga bamurya amafaranga akamera nk'umwana mu kiburamwaka ese Kagame nana gutekereza nana kimashora kwibaza ati abantu ko bari kurya amafaranga gusa nta kintu bari gukora ntabashora kwibaza harakoze byebura mu myaka kwiga ntabo yize cyane ngarabyibaza ariko ibi bintu abo keneye kuba warize cyane kubimenya so anyhow kuba abavoka omwavoka kwanza omuntu waburanye muri Arusha kandi warezwe cyane mu gufatanya na leta y'u Rwanda gukubirana abantu baburanaga muri Arusha ariwe oburanira Kagame sasa hivi na goma munsi nanone kuba mu rubanza rwa New York abavoka bari kuburana bamwe bavoka baburana
utarakomeza ngo chatukambanda wenda ngaruka kugiye kimwavoka muri Arusha ubundi amategeko ateganya iki ese bi hari icyo amategeko avuga kuba wenda yamukoresha cyangwa ni nkamwe mushaka kubigaragaza nk'inenge ko abo bavuka bose bamukoreye mu nyungu ze mukagereza kubatesha agaciro ariko se hari icyo itegeko ryaba rivuga wenda kuba atabakoresha niho ndagira ngo nibaze nk'umuntu usanzwe
muri iyi kesi
izo kesi zombi aramutse akoresheje uwo muri Arusha akamukoresha mu ya Gasana na Benita akamukoresha muri Yosefu Bagina ari the best lawyer usanzwe awinning ama case nkaya cyangwa atsinda imanza hari cyo bitwaye kuba yabakoresha ariko kuba bahuye impamvu twembi
hari ibintu bibiri ikintu ya mbere conflict of interest
okay
kubera nubu tuvuge n'abana afite amafaranga ariko wowe ukafasha guhemba umwavoka agombye kuba akorera njyewe apana wowe wamuhembye tuvuge ko Kagame ari inshuti ya yoli omukobwa akaba yamushaki yabavuka akabishura kuba abavuka nibo babandi bavuka yahaye akazi hano nibo bamuburanya no kuvuga ngo na hano bari kuburana mu rwanda rw'omukobwa n'abakozi ba Kagame
okay
no kuvuga ngo aho hari conflict of interest hagati yo kubungabunga interest z'umukobwa SK ntabo bakoresha ayo mafaranga n'ubukozi bwabo kubera bakoreye Kagame guforosa umukobwa gukomeza no rubanza kandi wenda atanabishaka SK aba bavuka twakwezera gute iyo bavuga ubundi mategeko basabwa kwegura kuva mu rubanza yo habonetse conflict of interest mu avoka aruvamo so hano kubera ko omwavoka mbere yuko yagiye mu rukiko uri officer of the court hari ibyo ogomba urukiko kandi ibyo tugomba urukiko ubutabera ibyo tugomba urukiko byo ntabwo dushobora kubikompromisinga kubera umukiriya wacu cyangwa kubera abantu kubera society ni ukuvuga ngo nta kuntu wagiye mbere y'urukiko ugiye gushaka ubutabera kandi uri mu cyanshuro ni ukuvuga ngo best course of action ni ukwegura bakava mu rubanza mu manza zombi so yes gusubiza ikibazo cyawe yes
ko ubu abavoka ba Rusesa Bagina bashobora no kubyuriraho bakagaragaza referanse mu rubanza rwa Benita na Eugene Gasana ko harimo conflict of interest
oya bona ntavakeneye sasa hivi kugaragaza ngo conflict okay bashobora no gukora munsi yo basaba urukiko ko abavoka bagomba kuba batanga buhamya barabakeneye kugira ngo bababaze kandi nabo twababaza bakiriya abavoka
okay
bagombye kwegura ngo tubabaze kubera ko tufite ibintu tugombye kubabaza tushaka kubabaza ati SK ntabwo muri abakozi ba Kagame mu gutoteza abanyarwanda ko muri New York mufite urubanza rwo gutoteza undi munyarwanda wahunze Kagame turi mu rubanza rwo gutoteza undi munyarwanda muri DC urabyumva
none wo ninde ukora supina rero icyo gihe ninde ukora supina yo kugira ngo babazane bababaze
of course ni umwavoka yes yes urabona mu rubanza rwa Rusesa Bagina bari kurega Kagame gutoteza abanyarwanda akanagiraho abakidnapping akabajyana none ukuba mwana azanya abavoka babandi bari mu rubanza rwa New York awo DA wa New York yemeje ko ibintu bya politiki akanga no kujyana urubanza muri grand jury aho Interpol yarebe menyetso byose muri uru rubanza ikakora conclusion ko uru rubanza rwa politiki bashaka kumenasa omuntu wahunze u Rwanda ariwe ambasada Gasana none wo mwewe abantu bakorera Kagame mukumenasa abanyarwanda muri mugombe kuba abagabo mu rubanza turi kuburana ntawo mugombe kuba abavoka muri uru rubanza icyo nicyo kibazo bafite muri uru rubanza nano you know so ibyo byose kujyana bari abavoka mu rubanza bien sûr bazabijyana mu bizajyana nebagera muri tribes bizajya muri jure na jure ubwayo bizarushaho kuyiha engufu zo kurucya ku ruhande rwa rusesa bagina bavuga ati kuko abagabo bararenganye reba iyo groupe Kagame afite abakozi kandi webuke ko reka ngure hari report ya FBI evuga ko u Rwanda government y'u Rwanda efite omugambi wo gutoteza wo to harass abantu baruhunze
yeah
iyo report irahari webuke ko Congress ngira ngo congressmen bageze kuri 40 nabangahe basinye document babaza Biden babaza foreign affairs yahano bambaza ati wowe mutuwire wowe na Biden administration yose mutuwire engamba mufashe zo kuproteza abanyarwanda bari muri US kugira ngo Kagame atabagirira nabi ko bikabije ko leta y'u Rwanda egirira nabi ehutaza abantu bayihunze bari muri Amerika mufite zihe ngamba zo kubuza iyo leta iyo leta irahari document irahari hari amaraporo mpuzamahanga ejo bundi hari iriya ya Human Rights Watch ihawe amafaranga na US ngo US ifata very very credible tubaza muri jure mwiyibwira ati aho murabizi naba bavoka babura na hano muri uru rubanza bari no mu rundi rubanza muri New York aho bari gutoteza abanyarwanda undi munyarwanda wahunze so ibintu byose bishobora kuba Kagame atabitekerezaho ariko no kumubaga nta kinya aba bavoka barabizi ko Kagame azaruzinga kesi azatsindwa ariko bakavuga ati no ariko tugombye gukora amafaranga tugombye kurya amafaranga yoyo umuntu otize
None professor kuko iminota imwe turangirana kuri kino kiganiro cyacu ngarutse muri iyi emotion yabo urabona ko ibintu byinshi bagiye bandikamo bagerageje kuzuza impapuro cyane nari nangiriye yari hejuru basobanura amateka ya jenoside ivuka rya FLN uko ruteza bagina
ahobo akari akantu nshaka kubanza kugira aba bantu bahakanye kiriya kintu bitanga jenoside yakorewe abatutsi hana babita genocide y'abanyarwanda abakozi ba Kagame barahakana icyo Kagame afungira abantu ntawe bakemera ntawe bavuga ngo genocide yakorewe abatutsi bavuga ngo genocide yakorewe abanyarwanda ahubwo nabo kandi nabo niko nabo n'abagabo mu rubanza bazababaze ati ninde wayikoreye abanyarwanda abanyarwanda bayukoreye abanyarwanda so Kagame ya umuntu ukoresha bari yabavuka yahagombye kuba kubirukana kubera abanyarwanda arabafunga yo batavuze ngo genocide yakorewe abatutsi ariko bari yabavuka be nabo baravuga genocide yakorewe abanyarwanda nta kindi
nagira ngo wenda tugarukemo hagati kuko hari byinshi bagiye bandika urabona ko byose biravuga yuko abatanze ikirego nta mpamvu bafite zifatika nko mu gice cya 28 cyangwa mu gice cya 12b(2) kuburana ububasha bwihariye cyangwa ikirego kigomba gusimburwa mu ngingo iyi ibi byose bagiye barundamo ni ugutesha agaciro ibyo bagiye bubakiraho mu gutanga ikirego urambira ko ibintu byose bagiye bashyiramo muri emotion magingwa ya tuganira nta gaciro biragira kuko n'urundi ruhande rugomba gusubiza bishobora gukomeza muri mukino wagiye ubimbwira kuko uko twagiye tubona bandika basubiza bavuga bati ABCD iki kirego bavuze nta gaciro gifite iki cy'ubugambanyi nta gaciro gifite ntibaragaragaza impamvu ingaruka byabateye ntibagaragaza impamvu n'ibikomere banyiri gutanga ikirego bashingiraho ibi byose bambwira yuko ubwo biri muri emotion nta ngaruka bifite ku rubanza
uya iyo motion yo kuyibona gusa ntabwo kine kuba umunyamategeko kubona ko ari abantu bakubagana gusa bari gushaka uko bazari amafaranga ya Kagame babuze ibyo bandika kwanza no nta kuntu wakora motion yo kwirukana ikirego ngo kubera ko urukiko rutafite ububasha kukoregwa none ukaburana urubanza substantive ntabwo bishoboka kubera iyo uvuze ngo urukiko ntabwo rufite ububasha kuri iyo kesi ntabwo ushobora kugenda none ukaruburaniramo motion yabo ntabwo bari kuvuga ngo ntabwo bakoze motion ya particulars bakoze motion yuko urukiko ntabwo rushobora kuburanisha igihugu cyegenga right noneho ni gute ntabwo kindi no kubunyamategeko ku rwego rwo hejuru n'umwana w'umwaka wa mbere mu mategeko ahita abibona ko udashobora kuburana ngo urukiko ntabwo rufite jurisdiction none ukaburana urubanza substantively kandi nabyo aho kugira ngo we defending ukagenda uvuga ngo nta bavuze ngo nta gaciro bavuze ngo nta gaciro come on
kuko nicyo kibazo nibaza nyine niba Kagame n'abambari be babizi ko bano bavuka arimo kubakina bashobora kuba bibeshya ko arimo kubakorera akazi keza nk'uko umukuru arinda yavuze ati mwigira impungenge mwihungabana wumvaga ashaka kubwira abanyarwanda ati nimutekane dufite abavoka bazaruburana ariko birasa nk'aho inzira rurimo kuganamo ishobora kuba itandukanye n'uko barimo kubwira abanyarwanda
yewe niba muranyumva
turakumva
niba horo rubaza turi mu nabo New York urwala badani ye bakagenda bidwa barutinza gusa tukabatsinda buri gihe bazamu uyo mutwe substantively ntabo wamwira ngo the same group ishobora kugenda gutsinda kandi urabona n'ukuntu batangiye ntabwo ndi hano kubaha strategy bagombaga gukoresha njyewe mfite strategy yanjye nanjye nashobora gukoresha iyo mba njya kuba ndi avoka wa Kagame ariko iyo bakoze ntabwo ukeneye kuba umwavoka kumenya ko bari kwiba amafaranga gusa bashaka kwiba Kagame utize Kagame ufite amafaranga y'ubusa atanga ntacyo gusa nta kindi ukuntu baburana iyo motion biteye isoni you know it's fun and nabino bisekeje cyane ni nka bya Kagame burya urabona kwanza ukuravuze ati substantively bafite case mbi cyane ariko baba bavuka bafite n'indi intention bafite kwagura bashaka kwagura urubanza bazanemo ibintu byinshi bagenda bagira noneho barya amafaranga ya Kagame n'icyo gusa ariko ntacyo baburanye uragifite wowe uragifite ufite amahirwe uragifite cyose uko baburana nta ni zero
tuzakomeza kubikurikirana Dr. Charles Kambanda kandi urabona na kiriya kintu cya kuri raporo ya FPA wongeye kwibutsa wenda ubwo turi kuri antene reka tugira n'amahirwe kujya kubigarukaho kuko abantu bari hano cyane cyane muri Amerika bagomba kumenya yuko iyo umuntu akuzanyeho harassment urabiripotinga ntabwo byari bikwiye gucecekwa ntabwo wari ukwiye kuvuga ngo umuntu aramuhoteye arimo aramarasinga ngo biceceke wari ubikomojeho niba ari cyo wakongera kubivugaho gatoya
ya abantu bari muri Amerika bagombye kuba very careful bakorera bari muri izo process zo gutoteza abanyarwanda kubera ko nko FBI muri Britain yayo yarabivuga ati Kagame afite abantu akoresha mu gutoteza abandi banyarwanda bari hano FBI ntabwo ari umuryango sosiyale ni investigation bureau ni ukuvuga ngo bakoze iperereza ni ukuvuga ngo na bamwe mu bantu bakoresha barabafite amazina amadresi aho baba barayafite habuze iki hasigaye opportunity gusa politiki guhinduka mu gaceya abo bantu babajyane mu rukiko babafate babajyane mu rukiko gufatanya ufatanya cyaha na foreign dictator mu gutaza abantu bahunze Kagame ebye bintu abantu barabikinisha ariko bagende barebe umungu wa Charles Taylor umungu wa Charles Taylor bamukubise imyaka 97 ari Boston ni wafungiye kubera ibyaha papa we yakoraga hakurya akaza kubishyigikira akanaza no gutaza n'abantu bari papa we yatotezaga aba bantu bamwe bavuye mu Rwanda baje gushaka ubuzima hano bari kwasamira mu bintu biri serious ejo bundi bazesanga mu buroko kubera ko icyo ni icyaha kandi uburoko bwahana n'imyaka bakubita icyo cyaha barimo omwa omucyamanza yagukubita imyaka 60 kubera hajyamo n'ibindi birego bigize gutera Amerika na territory integrity ya Amerika byose birazamu ogasanga oh god bagusabiye imyaka 40 ngahe mu buroko so abantu bari mu bakorera Kagame muri ibi bintu sinzi niba bazi impact y'ibintu bakora ariko bagombye kuba very careful
Ugeze neza Dr. Charles Kambanda nibyo ubwo sinca kugira nyine uwo mbwira ko uko kwe kwitwara buri wese uzi ko ibyo bikorwa bimo kumukorerwaho cyangwa uhungabanywa nabo bari bagatsiko aramutse amamagaye personally namubwira uko yabigenza singomba kujya kuvuga tekinike zakoreshwa ariko tugomba kugihagurukira kikumvikana ndagushimiye cyane Dr. Kambanda kereka nibare cyo ushaka gusorezaho muri kiganiro kigufi tugiranye
ndabona nta kintu uretse ko bimaze kugenda abantu bari muri Amerika bakinisha ubuzima bwabo bashobora kuzafatwa kuregwa ibi byaha bikomeye batanafite n'abantu babunganira Kagame iyo amagara amaze guterwa hejuru nyine nawe arasama aye akakuzaniye ibibazo bitafite ingano bitagire ingano bikazarangira utanashobora kugira akazi hano cyangwa ukagize ukabukorera abantu bagutwaye mu rukiko bakujyanye mu rukiko kuba compensatinga ibintu byose abantu bagombye kubyitondera ikindi nanone abantu bari mu Rwanda bakorera Kagame nabo bagombye kuba very careful kubera ko ibintu bigenda bihinduka Kagame azabasiga mu bibazo byinshi ntawamenya ikizaba mu Rwanda Kagame agiye kandi kugenda kwa Kagame byo mbona bishobora kuzaba vuba ntabonzi ryari ariko bishobora kuzaba ariko none wo mwebwe abazaba Kagame ashobora no gufata indege akahungira ahantu fulani ariko mwebwe abazagumana n'abandi banyarwanda mu Rwanda bizagenda gute so abantu bagomba kuba very careful kugira ngo batazahanuka na Kagame umusagama zahanuka nyine urakoze
cyane Charles Kambanda twabanye dushimire mwese mwadukurikiye tubanakira gahunda za radio itahu tuzakomeza mu kiganiro cy'ubukene n'imibereho y'abaturage tugezweho na Edward Kabagema kuwa gatanu isaa 9 za Washington DC bizaba ari isaa 3 ku isaa Bruxelles pari mu Faransa ikiganiro mu Rwanda nzaba ndi mu kiganiro na Jean Kayimba Nyamwasa niyo tuzaganira abenshi mwamumbazaga rero bakaba tuboneye mwanya azaza ku gatanu ufite igitekerezo cyangwa ikibazo ushaka kumubaza wanyandikira kuri email ni radita@gmail.com cyangwa kuri WhatsApp ni 202-509-674 mwakoze iki mwese twabanye ijoro ryiza abandi mwese umunsi mwiza turakunda kuri radita uka na ubutaha
RNC rero Rwanda National Congress muri mwe hari abayumva batazi n'intego zayo intego esheshatu zihuriro nyarwanda RNC iya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi iya kabiri amajyambere arambye kanasanye iya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo iya kane umutekano w'abantu byabo iya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye iya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro
RNC viva viva Serenity Viva Viva
Kwa majwi ya Banyarwanda